ngensi yonna yefumiitiza kunawookera wa mukenenya ebitongole binnakyewa ebitakamanira eddembe ly'abakyala n'abawala byeraliikirivu olw'omuwendo gw'abantu abatandise okuva ku ddagala. Sabbiiti eno gye tufundikidde yaweebwayo okwefumiitiriza kawuka ka mukenenya akamaze abawera ng'amawanga geetunulamu we gatuuse mu kulwanyisa n'okumalawo akawuka kano ng'omwaka 2023 tegunnayita. Bannakyewa bakulembeddwa Paradigm for Social Justice and Development balabudde ku mbeera gye basanze mu byalo nti abalwadde b'ekyayi tebakyayagala kumira ddagala liweweza kawuka n'abamu balimira boosa. Akwanaganya emirimu gy'ekibiina kino Hadija Nansubuga agamba nti abalwadde bagwanye okukomya okuzanyisa obulamu bwabwe n'obwabo ababeetoolodde. Nansubuga era agamba nti abantu ababeera n'akawuka ka mukenenya kibagwanidde okubaagazisa n'okubakubirizanga okumira eddagala.